Zwalk.com.
Trump gonna try out soon.
Maniga zombie. Sikiliza.
Macho, macho.
It's the kids, baby.
Sikiliza.
Mama ya. Fanya shuli Keka zamana sabu Fanda godolo mbili ay.
Mama yangu
Mama
we
Oya nilikuwa ndakuiba bwana Zinikaluka fence Kumbe nimebugisia nyumba Nikambia jeshi ay.
Mama yangu
Mama
we
Ayaya Saidia Mungu baba
Ayaya Saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha Sina kitu baba
Ipo mtupu wa pecha lolo Sina kitu baba
Mama yangu
Mama
we
Mama yangu
Mama
yangu
Mambo kujishuti shuti mwenyewe kafosi Badala kusevu nikasahau nikaposti Mimi tena
Mama yangu
Mama
we
Kalijifanya katoto kakanisa, kajawai kabisa, kajaribio
Toto kayamisha
Mama yangu
Mama
we
Ayaya, saidia Mungu baba
Ayaya, saidia Mungu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Nipo mtupu wa pecha lolo, sina kitu baba
Mama yangu
Natiririka Nikiangalia katikati pale kila mtu analuka Gafra kasiki alufu mbele yangu imepita Oya Asio chesa ndoka jamba ushuzi unanuka Mama yangu Eti mama we Sijasikia mama yangu Ute tuseme mama we
Zwalk.com
Comic Slicer.